pasi, atuli pasi, makuwa ni atuli pasi, mara umpa kasi, eneha ui pasi, aenda pari manjasi, upi habangi klasi, upara haranga kasi. Atuli pasi ende ndi mwana mwana, ndi mwana wabuti ata imariwana, ndi mwana mwana, hoya lichuvala ya zigigi. Mula mwana nyana ndomu vona nsamu divi, ndomu vona klapu ndaro yutonga tithivi. Ndare pala kahola ndiko ya tinga chiki, ndaya kaya nsamu divi nda mchomarisho. Ndari ni mwana ele drinki nari yanga kwe thota, later that night na po chipinga simkone. Mwana mwana and I eat this up on care. She got everything and she's so bright. And I'm wearing ya, kumu toda. Upi atuli pasi, atuli pasi, makuwa ni atuli pasi, mara umpakasi, eneha ui pasi, aenda fari majasi. Upi habangi klasi, ufara haranga kasi. Vari ndizoro ende asione, uyaje na chekoro idhani nivone. Masusu ni uvone chela saruvone, hatuwa hakopatana na madone. Vone uya vuna marabu ya muanda, hone magudezi ni vari ushumi satanda. Ovumbi wa swavudi vutuku na kupanda, vari harari vusiku uva ako upanda. Mrenje ndi murafu mara kodi ndi kufupi, vari uenjele mara wai asafupi. Uta achigonya zitawa uya gonya, zikombo aziponya akwada manga gona. Upi atuli pasi, atuli pasi, makuwa ni atuli pasi, mara umpa kasi, eneha ui pasi, aenda fari majasi. Upi habangi glasi, ufara haranga kasi.
Rola nazi ausi zazi cash, skela uko pasa na washita zwazi bash. Afari majasi mara ukatiba fresh, opira kabule odivira naka cash. Ende mavari bari awe hufi ari, uyone afunanga weekende ha safari. She's a gold digede uecho gandhi bari, skela na mubona ningari pia hafari. Mwana nunga hoyu nende chamanchi mubon, sese matoni awe achin sense sako shot. She blow my back sips gala mara she a gone. Achin zuri fast achin sako mona mon. She vagasi achin sako mona mon.
Upi atuli pasi, atuli pasi, makuwa ni atuli pasi, mara umpakasi, eneha ui pasi, aenda fari majasi. Upi habangi glasi, ufara haranga kasi.